Dalana Vijana Zaka M-Stick Mwache dawa za kulevya Twende Kia hii 2011, 12
Big up, yeah.
Ni vipi mayouth wanakunywa ku blackout illicit bruise inapikwa na substance mchizi abuse utaona mwangaza wapishi wa uzaji wanahitaji mahenka wazii kwa vijiji wanageuka wateja kunde utasikia wamegeuka vipofu wamekunywa ghasia wanatenda maovu pombe ya haramu huwezi kunywa responsibly problem ndani ya slum kuimaliza impossible absent kwa makali na ukae ukiwa sober metenti ya gari pia pressure ina Si hadithi za ulevi utauza your property Majority wananchi waliachwa kwa poverty Maboe wa mtaa walisharirima Avoid kuzubaa ujue wendo leader Vituka mogoka unaweza jinyima Ishuka kujidunga kujinyima heshima Ina destroy jamii yako ina kudhuru kiafya Nimekushosha uri yako silaumu kulevia Ina kudhuru kiafya
I'm feeling down, I'm feeling wasted My body's weak and it's time goes by Funny how I'm digging my own grave. Imagine if I have I'm feeling wasted. My body's weak and it's time goes by. It's funny how I'm digging my own grave. Imagine if I have
Koko either no Yes, yes, yes Wanapewa mudi na wawori So far huku jiji mpaka kijiji ni ngori So far tukisema haifai wanadai Nisifa tunawapa wanadai tunawazika Hakika mawaidha changai nakata Liva bibi akitaka mtoto utashindwa kuteliva Nakata maji bila bakora zaidi ya Moses Wako haikitahidi Beauty kwa attention Najitahidi kumention Yoko zuna ndomana Wengi ni pole ni drop out Kwa safari ya kuona Maitugu kwa casket ni risky Car, dot, kadaza, whiskey Kaburi addiction Same vitungi na mafiction za screen Do today, daily pay the certificate What is you relate? Booty newly wears Booty bed, booty za grave Culture na die visa freedom
My body is weak and it's time gone by It's funny how I'm digging my own brain Imagine if I have a year I'm feeling wasted My body is weak and it's time gone by It's funny how I'm digging my own brain
Kwa high hater kwa addiction Viaweya kwa mita utapoteza vision Hupotea ni lawama haina anga reason Kendelea utazama diyo nakupa info Huzoea kwa high hater kwa addiction Viaweya kwa mita utapoteza vision Hupotea ni lawama haina anga reason Kendelea utazama diyo nakupa info Nisha kupa intro Public figure Shaki, big up
Is the list
Zaka
That we could think of
Mau Mau Sahau Yeah
We should stop that Don't you think so?